asisabalale ngolwazi.
I have a dream.
Ngiyothube WNB. Njalo ngo-4 kuya ku-5 ntambama.
Ngikade nje manje sithi ke sabalala ngolwazi noNgqodube. Sakhona ke uMfoka Dube. Mfowethu sibingelele sikwamukele umsakazweni Khosi FM.
Ngibingelele ngoba ngibingelele nakwena mamkhizi.
Ihambe kahle impela sana mfowethu.
Kahle kakhulu uMfoka kithi.
Hayi kuhle kuhle.
Sinethezekile nje kumnandi.
Oh nice.
Awuzwake, awuzwake. Mfowethu, hey, nanzi indaba lapha ngempela sizo sibone ku nombungazo bukhona. La khona ke osazwayo aba kixabezwe ngeziqu zokubahlonipha zobudokotela ikolishi elithize okuba sekuvela ngongqongqoshe lawo ezimfundo ephakeme ukuthi hayi leli kolisha likhe emthethweni alinali igunya lokhipha leziqu zobudokotela lihlonipha abantu ngeqhaza abalibambile empilweni yabanye abantu. Mana ke Dube, yini kanti yini ngempela iziqu lezi zohlonipha kanti ngempela awusichazele nje ngazo mfowethu. Ngoba manje mangabe ukuthi ikolishi ithiwa likhe alina imvume
yakuyikhini
kusho ukuthini lokho kumuntu osehlonishiwe ngalezi ziqu?
Asiqale lapho kangobe iziqu zokuhlonipha zinomlando omude njengoba zaqala nqa ukukhishwa iNyuvesi eyaziwayo endala kakhulu emhlabeni, Oxford University yaseNgilandi ngonyaka 1470.
My babu
behlonipha ngazo
1470.
1470.
Jesus.
Behlonipha ngazo Lionel Woodville owagcina umbishopi wesonto laseNgilandi eSalisbury. Leziqu zijwayele ukuthi ikhishwe ngesikhathi ikhishwe iziqu nje lezi ezijwayelekile ngenkathi kunalawo ama-ceremonies. Isikhungo semfundo lesi phakeme sisikhipha ukuhlonipha lo esuka isikhungo simqokile njengomuntu obe negalelo elithile emkhakheni othile othinta izimpilo zabantu.
Oh okay.
Kungabe zamabhizinisi, kungabe zemfundo, kungaba ezomculo njalo njalo.
Yeah.
Kuya kwenzeke futhi ukuhlonishwa ngabe umuntu onobuchule kulowo mkhakha. Ngakhona ke kwezemfundo sokhumbula insizwa la eyasiza udokotela lo wase Cape Town oqala owenza iheart transplant kwakunensizwa yomuntu omnyama lapho eyayimsiza yayiyi lab technician yayingafundile kangako kodwa yagogoda ngokumsebenzi nje ngoba iloku imbuka imsiza elab yagcina iwungcweti kuma heart transplant. Kuhambe kwahamba kule minyaka edlule iUniversity yase UCT yagcina ithi cha ayimhloniphe iziqu zobudokotela ngoba umsebenzi wakhe usezingeni lobudokotela.
Oh wow.
So uyabona
umuntu odokotela abangakwazi ukwenza lento ayenzayo.
Lento ayenzayo exactly.
Yeah.
So kwafanele ukuthi anikwe leziqu noma engayifundelanga.
Yep.
Ngoba ehlonishwa ukuthi ubuchule bakhe busezingeni elihambisana nobudokotela. So kukabilike umuntu osuke nobuchule kokunye kusuke umuntu onamagalelo nje athile bese eyamenywa ukuthi bamthwese iziqu.
Manje ikhungo zemfundo ephakeme zibakhetha kanjani laba esuke zibahlonipha ngazo leyo nalezi ziqu lezi? I mean bayavuka one year bebesane bethi uchanta, you know, like yeah.
amanyuvesi ahlukene aney'nqubo ey'hlukahlukene ukuthi bakhetha kanjani abantu. Kodwa kujwayeleke nje ngokuthi kuqale u-vice chancellor we-university aye eminyangweni ehlukene ngaphakathi kwi-university ukuthi ake niphakamise amagama abantu enibonayo ukuthi kulowo mkhakha nalowo mkhakha nisebenza kuwona, ibona ababe negalelo, ibona ababe neqhaza. Lokujwayele ukwenzeka njalo ngonyaka. Ama departments lawo mangabe sewaphakamisile amagama abamagama eseya either kumkhandlu i-council university noma kwi-senate
bacubunguleke
bekwenziwe i-research kubhekwe ukuthi ayikho into labo bantu abangaphoxa ngayo university kuchekwe nalawo magalelo abo ukuthi abe ne-impact engakanani emphakathini bese ke loyo oqokiwe ubesemenywa ke ukuthi ezemcimbi nokuthoswa kweziqu
masethali jazz lakhe
masethali jazz lakhe
masisimbiza ngo-doctor sibanibani. So ekufana njengalokho kwabanye sibabona, I mean singasho ukuthi sibona uSelomake kancube oyiyona i-trenda kakhulu indaba yakhe. I mean wenza kahle umsebenzi wakhe, I mean usemile emkhakheni wezokulingisa for isikhathi eside. Oh yeah, and it's
khona ku-90s
unamagalela abanzi ngempela, umuntu okumfanele ukuhlonishwa
kumfanele kuyikhona ukuthi kuthiwa akekho lo nemthethweni anamaphepha yabona.
So kubalekile abantu abaqavile emkhakheni ethile ukuthi ucubungule i-invitation losuku uyithola ivela kuleso sikhungo usibhekise sise ukuthi sikhonke semthethweni
ngaphambi ukuthi wamukele lo
exactly
shothi ke kuyisifundo ke kwabanye ukuze kulokhu cause angiboni ukuthi singakwazi ukuthi simhleke you understand cause arch yes arch we legend you understand
kumfanele ngempela ukuthi sihlonishwe ngale yandlela kuyikona ukuthi kuyacaca ukuthi akabhekisisanga into engenzeka
kunombani mina nje uDr Sindo nje mina ngiyom address nje njalo.
Hey nge yazi
inzima kakhulu lo
hayi inzima imhlungwane umthetho wayo
ngoba lento yokuhlonishwa ngeziqu into ebaleka kakhulu empilweni yomuntu
ngoba
umhlaba wonke utshengiswa ukuthi usube namagalelo anzima kangaka bese kumane kwenzeka lento eyenzekile
kuselwa
kuyinto angazi neziphathi zimandla zethu mhlambe zisukumele ukwenza show ukuthi ama fly by nights le khungo lezi engekho emthethweni zivalwe ngoba akwenzeki kuphela kuloko okuhlonishwa ngeziqu kusho ukuthi nalabo abasuke befunda
befunda la
khona labo
uyabona
impenge
i damage linje
ngeke madodoti
bazothola isitifiketi nje esiyiphepha esingasho lutho
kungileke
sikhuluma ngendaba ethinta iziqu la Dube asiqhubeke mfowethu
yebo
manje njengoba ke lo muntu osuke ehlonishwe ngeziqu ke usuke engakazi aze hayibo ngithini manje ya engakaze ayifundele ya zine sikanga kanani mhlambe isindo nje sazo ziyefana mhlambe nezalo umuntu osuke efundele okuthize bese igcina igcina eseyudokotela
lutho mfoka ngoba
hayifana
empeleni ngizizona akusize ezokufunda ugogode kulo mkhakha usuke uhlonishwa nje zifana nento eyi-award zisuke zisho nje ukuthi ube namagalelo empeleni nje nakwi-CV akufanele uyibhale lapha yakwingosi la ubhala khona ezemfundo fanele uyibhale lapha la ubhala khona indondo oyiwinile nama-awards nama-trophy ke wawawina
ayayicacisa
ngoba uyahlonishwa nje hayi ukuthi
ufundile wangena yes uyahlonishwa uthwesa kodwa bafaki lokhuzana nje okushuthi kuyisketch yini ngoba phela bafaka nalama jazz lawa abomvu
ijazz ngithi lumfanekiso weziqu lezo hayi ukuthi i-degree uqobolwayo phela isuke kuyile goqile
yebo yebo yebo
ijazz kusuke kumfanekiso nokuhloniphisa izinga lemfundo laba bangathi academic image so mangabe uya lapho kubone noma ivakashe iqavile mangabe kunemkhosi le yama graduation ivakashe iqavile imenyiwe sike sabona isilo simenyiwe ngonyaka odlule la e-UKZN khona inhlobo ethile ye-jazz nabo abagqokiswa yona ku-academic gear efanelwe ivakashi lezo eziqavile so isifanekiso nje se-image academic image not ukuthi iziqu zona zilele kulona
i-jazz sibona nje amagalelo akho amahlo wenzayo sisasikuhloniphe nje siyi-new vesi hayi ukuthi uhlale phansi e-deskini wafunde wakho kodwa nazi ya siyabonga Ncosa kubona noma kanjani kusasa sikuthola kanjani ey'nkundleni zokuxhumana
zongithola ku-Facebook uNcoDube kanti ku-X at Ncodube.
Nice.
All right, Vuthu, siya mangkhulu.
Asisabalale ngolwazi.
I have a dream.
New York, Tuesday. WMB. Njalo ngo-4 kuya ku-5 ntambama.